garoonka kubadda cagta ee Dr. Ayub ee magaalada Baydhabo ayaa lagu soo gabagabeeyay tartan isboortis oo loogu magacdaray isdhexgalka bulshada iyo dhiirigelinta waxbarashada. Tartanka ayaa waxaa gabagabadiisa ka qayb galay maamulka degmada Baydhabo, madax ka socotay mashruuca bar ama baro ee hay-adda USAID iyo mas-uuliyiinta isboortiska gobolka Bay. Maareeyaha mashruuca bar ama baro ee hay-adda USAID Cabdiraxmaan Cali Maxamed iyo xogeyaha ururka dhallinyarada Koonfur Galbeed Cabdi Jibriil ayaa ka waramaya hadafka laga leeyahay tartankan.
Waxaa sharaf iyo farxad weyn noo ah maanta inaan joogno Dr. Ayub magaalada Baydhabo kulanka lagu soo afjarayo tartanka sportiska ee loo qabtay iskuulada uu support garay mashruuca bar ama baro ee hay-adda USAID. 68 iskuul oo tartanka loo qabtay maanta gabagabadiisi ayaa halkaa loo joogaa oo finalka ah. Wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ee wasaaradda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo wasaaradda waxbarashada oo maanta goobjoogna la ah inaan aragno dhallinyaradii 68 iskuul ee loo qabtay magaalada Baydhabo ee mashruuca bar ama baro uu support gareeyo, in maanta si nabadgelya ay ku soo dhammaatay vishinkii iyo mishinkii laga lahaa activity-gaana ee la gaaray isdhexgalka bulshada, nabadda iyo maxallihii jiray dhiirigelinta waxbarasho
ee degmada Baydhabo. Walaal idin faraxsan, hadii unana ururka dhallinyarada Koonfur Galbeed ama SWSYC in meel raayis barnaamijku muddadii uu haweenay meel raayis lamada bilood uu meel raayis tartanku haweenay in meel raayis geek final jeer roogno walaal in kama hadnaagaana Ilaahay subxaana wa taala. Kulankun walaal hay kulan sports dhaxgale oo markaa barnaamijku walaal ba taabagiray bar ama baro ama creative ama USAID walaal in kama hadnaagaana itkas oo meel raayis ka qayb qaadatay oo ankama ankoray wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gudiga sports cup guud ahaan maamulka degmada Baydhabo maamulka gobolka Bay oo barnaamijku la aanti oo suurtagalnaayeen iyo laamaha amniga oo barnaamijku in fududay in meel raad mashruuc uu suurtagal farad gooneen in ata
gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Baydhabo Muawiye Ibrahim Cali oo soo xiray tartankan ayaa sheegay inay muhiim tahay isdhexgalka dhalinyarada waxbarata.
Wali idanka faraxsana anoo ka hadlo magaca maamulka degmada dowlad hoose ee Baydhabo inaan ku qayb gala xaflada xiritaan oo ciyaareed oo meel yaraa isu muddo socotay oo lan qabaday 68 iskuul oo ka tirsanay programka la yaraay bar ama baro 68 iskuul inay lamada iskuul Al Hidaaya iyo meel yaraa isu Al Hilaal inay haskeereen finalka uu maray. Wali aan hambalay kooxda la yaraa meel yaraa isu ma iskuulka la yaraa magaca Al Hidaaya la yaraa weeyti aan hambalay oo lahaa ila raayis wali kale ciidanku ma hanagay.
Sportiska ayaa door wanaagsan ka qaata caafimaadka dhalinyarada iyo inaysan noqon kuwo ku milma qabyaalada.